Genesis 49 verse 1. UJakobe wabiza amadodana akhe wathi, "Buthanani nginitshele okuzakunehlela ezinsukwini ezizayo." Verse 2. "Qoqanani nizwe nina madodana kaJakobe, nimlalelo Israyeli uyihlo." Verse 3. "Rubeni, uyizibulo lami wena, amandla ami ukuqala kwezikhwepha zami. Ingqongqo ngesithunzi, ingqongqo ngamandla." Verse 4. "Uyachichima njengamanzi, awuyukuba nobungqongqo ngokuba wakho lambhedeni kayihlo wawona, wakhela okhukhweni lwami." Verse 5. "OSimeon noLevi bayizelamani, izinkemba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu." Verse 6. "Ungangeni emkhandleni wabo mphefumulo wami, ungahlangani nebandla labo nhliziyo yami ngokuba ngolaka lwabo babulala abantu ngobudlova babo, basika izinkabi umsipha." Verse 7. "Makuqalekiswe ulaka lwabo ngokuba lwalunamandla nentukuthelo yabo ngokuba yayinonya. Ngiza kubahlukanisa kwaJakobe, ngibasakaze kwa-Israyeli." Verse 8. "Juda, abafowenu baza kukudumisa wena, isandla sakho siyakuba sesijingweni sezitha zakho, amadodana kayihlo ayakukukhothamela." Verse 9. "UJuda uyibhongo lengonyama, wenyuka empangweni ndodana yami, uguqile ulele njengonyama nanjengonyamakazi, kubani uyakumvusa na?" Verse 10. "Intonga yobukhosi ayikusuka kuJuda, nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe, saze afike yena olufanele lona nezizwe siyakumlalela." Verse 11. "Ubopha ithole lembongolo yakhe emvinini, ithole lembongolokazi yakhe emvinini omuhle. Uhlanza izingubo zakhe ewayinini nezambatho zakhe egazini lezithelo zomvini." Verse 12. "Amehlo akhe ayakrwela iwayini, amazinyo akhe amhlophe ubisi." Verse 13. "UZebuloni uyakwakha ngasogwini lolwandle, abe sosebeni lwemikhumbi, umkhawulo wakhe uzakuba ngaseSidoni." Verse 14. "Isakare uyimbongolo enamandla, elala phakathi kwezibaya." Verse 15. "Wabona indawo yokuphumula ukuthi yinhle, nezwa ukuthi limnandi, wafolisa ihlombo kuba athwale, waba inceku yempoqo." Verse 16. "UDani uyakuthetha amacala abantu bakhe njengesinye sezizwe zakwa-Israyeli." Verse 17. "UDani uyakuba inyoka endleleni, inhlangwane emkhondweni eluma izithende zehashe, awenyovana olikhweleyo." Verse 18. "Ngiyihlalele insindiso yakho, Jehova." Verse 19. "UGadi iviyo liyakumcindezela, kepha yena uyakucindezela isithende salo." Verse 20. "KuAshera kuvela amanoni abe ngukudla kwakhe, uyakuveza isilovela samakhosi." Verse 21. "UNafetali uyidluzelakazi ethukuthelekileyo, uveza amazwi amnandi." Verse 22. "Josepha uyingatsha entsha ethelayo, ingatsha ethela ngasemthonjeni, amagatsha akhe akhwela odongeni." Verse 23. "Abacibishelayo bayamkhathaza, bayamdubula, bayamzingela." Verse 24. "Kepha umtsalo wakhe uhlala uqinile, amandla zakha zakhe aqiniswa ngezandla zomnini mandla kaJakobe, okuvela kuyo umalusi netshe lika-Israyeli." Verse 25. "NgoNkulunkulu kayihlo uza kukusiza, ngosomandla uza kubusisa ngezibusiza sezulwini phezulu, nangezibusiza sontweni olukhona phansi, nangezibusiso zamabele nezesizalo." Verse 26. "Izibusiso zikayihlo zinamandla kunezibusiso zawokhokho bami, kuze kube semkhawuleni wokugcina wezintaba ezimiyo, ziyakuba phezu kwekhanda likaJosefa phakade, nasokhakhayini lwakhe olwahlukaniswa nabafowabo." Verse 27. "UBenjamin uyimpisi ehofuzayo ekuseni, uyadla impango sihla, uyahlukanisa okuphangileyo." Verse 28. bonke labo bayizizwe ezishumi nambizwa Israyeli, ilokhu yisa kukhuluma kubo ababusisa, ababusisa kwaba yilona lo ngokwesibusiso sakhe. Verse 29. Wabayala wathi kubo, mina sengiyakubuthelwa kubantu bami, ngimbeleni kobaba emumeni osensimini ka-Efroni uMhiti. Verse 30. Umumo osensimini yasemakapheli eliphambi kweMamre ezweni laseKhanani, awuthenga u-Abrahama kanye nensimu ka-Efroni uMhiti ube indawo yakhe yokumbela. Verse 31. Lapho bembela u-Abrahama noSara umkakhe, lapho bembela u-Isaka noRebekha umkakhe, lapho ngembela uLeya. Verse 32. Insimu nomhumo kuyo okwathenga kwabantwana bakaHeti. Verse 33. UJakobe seqedile ukuyala amadodana akhe, waqoqela izinyawo zakhe embhedeni, wagqibuka, wabuthelwa kubantu bakhe.